ekkitinol capanɗe jeenayi ƴamde neɗɗo e jawaabu walla ceniiɗo. Assalamu aleykum mon sobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salaama giɗɗo koo moye faama e rewo dow laawol goongaaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salaama goonduka be maako haa foroy. Min ceerake gartuki amin hannde ngam waddango on siriya mon ka laawol goongaaku. Min ɗon getta kala ɓeen caka mooɗon mbindani min ngam waɗugo ƴamde dow ko binndi ceniiɗi ekkitinta. Min ɗon ngelo batakeeji defte e kasetji ɗi min neldanta on ɗon njaabo ƴamde mon. Min ɗon getta boo ɓeen heɗitooɓe siriyaaji amin, koo to on anndaaka tawon min ɗon toro ngam koo moye fuu haa jawmiraawo barkiɗina on, nden o yayna ɓernde mon ngam paamon boɗɗum laawol addilaaku e kisndam ngol o maɓɓiti. Hannde min ngiɗi waɗugo hunde feerotirande be ko kuwetenno ko saali. Min ngiɗi senndugo be mon ƴamde soobiraaɓe amin heɗitooɓe ƴami min. Min koccan wakkati deydey siriyaaji ɗiɗi yeeso ɗo ngam ƴamɗe ɗe, nden min njaaboto kala jamol fuu be sembiɗinoraago dow binndi ceniiɗi tan, ngam wolde Allah laati annoora hoore ha laaɓka ngam ndowugo en to en ɗon nder nyiɓre. Bana no ɗum winndira nder jabuura, wolde ma woni pittirla ngam palannde am nde jaygol dow laawol am. Jonta en ndaaro ƴamde mon kadi, gooto nder soobiraaɓe hawti be amin nder suudu radiyo ngam wallitidgo min jaabaago, nden o jannganan min ƴamɗe ɗe min tammi jaabaago. Keɗitooɗen ma ko o jannganta en. Useko mon, ndaa ɗo woni jamol aranol ngol min keɓi, onon waɗanɓe siriyaaji laawol goongaaku. Ɗume woni diina mon? Min pukara en Iisaa almasiihu. Alqur'aani ɗon nodda min ahlul kitaab, waato yimɓe deftere. Woɗɓe boo ɗo ewna min masinko'en. Min ngiɗi siftinorgo on yimɓe ɗuuɗɓe mbiyete masinko'en, ammaa ɗum wi'ataake kamɓe ɓee ɓe ɗon nder ummaatoore almasiihu be goonga. Bana ko ngiiɗen no Iisaa almasiihu wi'i, annde naa wiyanɓe yam jawmiraawo, jawmiraawo nastata laamu Allah, sey huwanɓe muuyo baabiraawo am mo asama. Ko laarani yimɓe waddananɓe on siriyaaji ɗi, min mbaawan wi'ugo Allah ceniiɗo on waɗi ɗum nder ɓerɗe amin neeɓi, ngam min ɗon tefa anndugo goonga. Min ngiɗino anndango be koye amin wolde Allah geeto, haa fahin boo be lincitugo deftere Allah ceniiɗo, waato tawreeta, jabuura, defte annabo'en goɗɗe e linjiiɗa. Min paami boo Iisaa almasiihu dañaaɗo paayo debbo laati kisnoowo ceniiɗo mo annabo'en mbolwi haala mum. Iisaa laati layhaari ragareeri e timmidinndi ndi Allah ceniiɗo hokki ngam hakke gonanɗo dow hoore ɓiɓɓe Aadama, ngam haa koo moye nuɗɗinimo yeeɗa haa foroy nder laamu maako. Ɗo woni daliila min laati fukarɓe Iisaa. Min ɗon ɓesda wi'ugo boo walaa miccitaaki e maajum, ngam min nuɗɗinimo be goonga, nden be laawol maako min keɓri hawtugo be Allah ceniiɗo. Koo to min maayi hannde min ngalaa seko, nden nde weeti fuu jawmiraawo ɗo holla min hoolaare e yiide mum. Be Iisaa almasiihu Allah ceniiɗo hokki en koo ɗume daaranɗum ngeendam nduumiiɗam. En ngoodi to maako kala ko ɓerɗe men mari haaje fuu. Useko mon, ndaajamol ɗiɗabol ngol tilimgol masin e kandungol jawaabu laaɓɗo. Goɗɗo oo ɗon wi'a, woodi hunde saklandeyam, mi janngi nder Alqur'aana no annabiijo Muhammadu ɗon umra kala juulɗo fuu nuɗɗina defte taweteeɗe nder deftere Allah ceniiɗo, waato tawreeta, jabuura e linjiila. E nder ɓernde am mi yiɗi fakat nuɗɗingo habaruwol belngol ngol almasiihu anndini nder deftere muuɗum. Ammaa soobiraaɓe mbiyam, taa en koolo deftere Allah ceniiɗo nde, ngam nde sanjaande. Ɓe ɗon numa deftere Allah jontaare feerotiri be artunde, noy numɗon kadi? Min getti on ko ɗuuɗi be jamugo jamol ngol min kawrata yaake feere. Yimɓe ɗuuɗɓe nder duuniyaaru ɗon numa mbaawata hoolaago deftere Allah, ngam ɓe ngoodi kubarnde waylitaama. Ndaa jamol kadi hidde min njaabo, haa doore nde goongdunde na? Deftere Allah sanjaande fakat na? Hidde ko min njaabo jamol ngol, min ngiɗi minin boo waɗugo ƴamde seɗɗa haa ɓen numanɓe defte annabo'en boymaaje canjaama. On ɗon mbi'a deftere Allah mo'itinaama, ammaa mbi'ee min haa toy keɓɗon numol ngol? wiyan ɓe bana ni dow ɗume ɓe njaaɓi, ndey kadi deftere nde sanja moy on wayliti nde haa toy ɗum laati ko waylita nder maare. Bana noy andirɗon ɗum, ɗume woni hujja mon kolle min le deftere Allah gongaare man? Nder dammuɗum ko min mbawata wiwugo kam, to ni on ɗaɓɓitan gonga fakat, on paamanumo deftere waylitama ɗum walano caɓɓawal. Wolwanɓe ɗum ɗon tokki dow nande ɗe ngala e peɗi, ɓe ngala ko hollata deftere Allah waylitama, ko haani ɗum wi'a. Nden kam en mari dalilaji ɗuɗɗi kollandi deftere Allah sanjaka. To on gonga en e to on ɗon lincita deftere Allah, on paaman Allah bawɗo kakkilando wolde mum seninde nde o aawi her annabo en maako ngam binda ɗum nder deftere seninde. Haa hande bo nder cuuɗi cigorɗi defte e jangirle mawɗe dow duniyaaru, jawmu'en andal sigiiɓe baakin defte ɓoymaaje 2024 linjiila mbindaaka dow leppi e dow alluha, waato alkawal kesal. Defte ɗe mbindaama no waɗi duuɓi 100 hidde zamanu Muhammadu yotto. Ko laarani alkawal ɓoymawal waato tawreeta Muusa, Jabuura e defte annabo'en goɗɗe, ande kadi woodi defte cigaaɗe ɓuri duuɓi 400 hidde ko Muhammadu wara. Nden to on pondi defte artuɗe ɗe be ɗe min jogi hande, on tawande goote. Allah ceniɗo ɗon ayna wolde muɗum foroye. Annabo'en bindi wolde Allah dow tagge lare, malla ma dow koɓe leɗɗe. Ɓaawo majum farisa'en tongiti bindi ceniɗi man dow tagge lare. Kamɓe ɓe ɓe kakkilɓe jamum, nden bo ɓe janguɓe ko ɗuuɗi ngam andugo fakat bindi ɗi ɗon nanda ɓe artuɗi. Ɓe ɗon lima ɓaleeri gonɗo nder deftere ko ndeye ngam ɓe anda ɓaleeri ndiye woni haa caka. Ɗum pat ngam ɓe paama bindi ɗi ɗon njaada ɓe arani. To woodi lahan ɓe ngulan taggere man fuu. Farisa'en ɓe ɗon nuɗɗini waylitugo wolde Allah ɗum toyaago mo. Tema on meɗinanugo alluhaaje ɓe tawi nder maayo maaliya digam hitaande 1947. On anndi bindi man bindaama waɗi duuɓi 100 hidde ko Isa almasiihu dañeena. Nden bindi man laaɓɗital to a foondi ɗi ɓe artuɗi waɗi duuɓi 1000. Wolde Allah waylaaki. Walaa mo waawata waylititgo deftere Allah, ngam neeɓi farisa'en annduɓe wolde Allah mbindi digam fuɗɗam defte Allah ɗuuɗɗe. To goɗɗo yiɗi no waylitingo deftere Allah, sey o sanja kala ko annabo'en mbinduno fuu, kanjum bo ɗum waɗataako. Ande bo ɓaawo zamanu almasiihu, jawmu'en andal puɗɗi windugo deftere Allah nde nder bolle feere. Walaa mo waawi sanjugo deftere Allah nder duniyaaru ndu, ɗum waɗataako. Nden haa warugo hannde, deftere Allah ɗon hiɓɓidi nder bolle feere feere baakin 2000, ngam koo moye faama nde nder wolde muɗum. Jawmiraawo Allah aynuɗo wolde muɗum, nden maccuɓe maako mbindi nde nder boliiɗe feere feereje ɗe ummaatooje mbolwata, ngam Allah yiɗi koo moye nanana nofru mum wolde maako, jogoonde nder hakkilo mum, jaɓa nde nder ɓernde mum, nden hisa. Yaasoobiraaɓe, ɓe goonga koo moye wi'i wolde Allah waylaama, o tooñi jawmiraawo ceniiɗo, ngam oɗon haadana Allah ban waawata aynugo wolde muɗum. Oho, min anndi woodi goɗɗo mari haaje waylitugo e fewango wolde Allah, ɗum sheytan. Nder tawreta en tawino ko Allah wi'i Adamu, yannde nyamda ɓiɓɓe lekki ki a maayan. Amma sheytan ɗume o wi'i Adamu e Hawwa'u kadi? O sanjiti ko Allah wino, o wi'i wooda on maayata. Seydaanu foondi waylitugo wolde Allah, e bana ko annduɗon Adamu e Hawwa'u cuɓi ɗowtanaago seydaan. Nden kadi ɓaawo nyaamuki ɓendalloore lekki, ko ɗume fuu yalɗiri dow maɓɓe kalkal bana ko Allah wolwiri ɗumno. Nyannde maajum mal Adamu e Hawwa laati maayɓe hedi ruuhu maɓɓe, nden balli maɓɓe puɗɗi anndugo maayde. Seydaanu laati pewoowo wolde Allah gownduɗe. Seydan anndi noy sargirta ɓiɓɓe Adama be wi'ugo ɓe deftere Allah waylitaama, amma ɗo he'ay goɗɗo wi'a nde waylitaama. Ngam jawmiraawo Isa be hoore mum wi'i, ko deftere wi'i sottintaake, asama e lesdi jinnan, amma bolle am jinnataa sam. amin. Useko be jawabu labdo. Yamul tatabol woni ngam dume yaunotodon Isa al-Masihu biddo Allah. Allah danyata denu o danyaka bo to nikam noy Isa latori biddo mako. Min linchiti be jamol ngol ko dudi. Ayya amma wodi yimbe jurdon nganya inde biddo Allah wonde nde. Ngam be pamay dume dum yidi wiugo. Aran kam ande na minin dokki Isa inde biddo Allah nde. Minin min dokkay monde. Amma Allah cenido on hokki monde. Bana ko ndarden no nder bindi cenidi. Isa mari buri inde temedde didi ngam hapa amen mo be boddum. Masalan be don nodda mo dammugal. Amma dum yida wi'ugo Isa o dammugal leggal wal. Malla ko tappangal be jamdi. Be don nodda mo fayin tamsere ngendam. Amma en andi dum wi'atake Isa lati nyamdu ban marori e liddi ko nyameten. En darino bo annabo en Allah cenido donno yawna mo jawgel Allah. Den bo en andi dum wi'atake Isa lati mbalu. Bana non bo nde Allah cenido yawni Isa biddo mako dum yida wi'ugo Allah cenido. Bangi debbo nden daydi e mako. Ko moy numi banani yeddi Allah cenido. To mi wurtake lesdiyam naabe ewnoto yam bi Kamerun ngam mi yiwi ha Kamerun. Amma na dum wi'atake Kamerun te'i debbo nden daydi e mako bingel. Bana non bo Allah cenido malaika en annabo en ewnake Almasihu biddo Allah ngam o yiwi digam Allah cenido. Isa marai baba bana meden. Hidde ko o danye ma, o donno yeda ha asama, gamo kalimatullah walde Allah. Wato walde joro dinde be Allah digam futdam. Dum kanju woni ko bindi mbiata, ha futdam digam Allah tagayno duniyaru taon, wodi bietedo walde. Walde majum donno wondi be Allah, kaire woni Allah. Walde go lati netdo mardo bandu, o jodi chakamen. Min gi'i teddungal mako, dum teddungal banangal biddo bajjo hebata ha babirawo. Be mako Allah wanginiri mbode nga mum e gonga ku mum fu. Wala mo medi yugo Allah sam, amma biddo bajjo gonnodo nder babirawo kanum andini en mo. Banani en darino Isa al-Masihu lati wolde Allah hoccunde bandu neddo. Dume woni wolde Allah kadi. Tema on jabo to wolde Allah lati ko Allah cenido yerbi annabo en mudum binda fu on gondi e majum bindi annabo en lati bana batakeji di Allah cenido neldi en amma accele min jama on to hondon mari sobajo jodido chaka berni won dume burdudon yidugo huwana on gidan o nelana on batakeji tanna malla o wara illago on be hore mako buri. Fakat on chuban o wara be hore mako ngam hakebon ngewton be mako tinde be tinde. Den kam, toni Allah o mawdo e walako sadanimu. O mare haje yimbe fu andamo den o yidi anden muyo mako. On don numakadi, o neldan en batake jitanna. Malla o waran illago en be hore mako. Yaso birabe. Kubaruol belngol ngol annabo en Allah chenido andini. Wonino Allah cenido be hore mum tammi yillago hakke en der linjila en nottawa Allah cenido neli wolde mudum ruhu mum ko buri dakkotirgo ngam dum hocca bandu neddo den o yeda chaka bibbe adama goddo o woni Isa al-Masihu to dum fottanan on dum fottata fu Allah cenido don nodda mo biddo mudum den o don wi'a Isa. O woni biddo am gidado mino seyro mo masin nananemo. Isa yotti noddego biddo Allah bangiro gam kanko woni wolde jorodinde be Allah cenido digam futdam. Den bo he'i jodago battudi Allah cenido fakad be wangingo hali Allah jawmirawo habibbe adama. On gido biddo andan noy baba wayi emo andi Isa andan noy Allah cenido wayi nonnon kadi bindi don biya. Boyma be kundude annabo en Allah wolwani kakaji meden de duddum be labi fere fere amma nder balle ragareje de Allah wolwani en be hunduko biddo mudum be mako Allah tagri duniyaru e asama o subimo bo ngam o marnamo kuje fu ha foroy biddo Allah do wangina annora teddungal Allah o nandi be Allah oɗo jogi duniyaru be wolde mako sembinde. Ɓawo o laɓɓini yimɓe diga hakkeji muɗumen, o joɗi ha asama ha nyamo Allah marɗo bawɗe fuu. Ɓiɗɗo laati o ɓurduɗo malaika en teddungal, bana no inde nde Allah hokki mo ɓuri nde maɓɓe. Useko mon ɓe watango amin hakkilo. To Allah muyi nder siriya yeso ha, min tokkitinan jabago jamde. To on godi jamde dow ko daruɗen hande, bindanemin ha lawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗon lornita ɗum lawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Allah barkiɗina on e hokka on bawɗe numugo dow wolde muɗum tawetende nder deftere seninde. Yimɓe fuu ɗon bana fuɗgo, teddungal maɓɓe ɗon bana pindi. Fuɗgo to wati pindi saman, amma wolde jawmirawo re'ata. Wolde nde woni kubaruwol cenowol ngol andinaɗon